إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Atende lisibwa OHT wa Allahu tabaraka wa ta'ala umutonzi we guru nensi atende bwana matendo amajuvu agatali mu bukende vubonna ye mutonzi wa fe ye mulezi wa fe ye mulabirizi wa fe teri yo kalungi katulina mbula mu bwa fe okujja konga Allahu subhanahu wa ta'ala yakatuwa yagambo OHT wa Allah nti wama bikum min ni'matin famin Allah Buli kyengera kyonna kye mulina kyaviiri Allah wa ma bikum min ni'matin famin Allah Buli kyengera kyonna kye mulina kiva ila Allah subhanahu wa ta'ala Nagamba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha era bwe mukeera ne musalawo mubale ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala temusoboda bikomeka nimbimalayo Lwaki byayitirira okubeera ebingi ow'ekitiibwa Allah Kalu omukkiriza aba mulungi omukkiriza abeera mulungi obulungi bwe buluwa bwenjogerako wano azzaayo eri oyo aba amukoledde ekirungi tolaba ng'omuntu eyakuweerera n'akulabirira nga munnange bazadde bwe tebalina school fees ne n'akuweerera n'akulabirira n'akolera buli kimu tolaba nti takuva ku mutima tolaba buli kalungi okamwagaliza Buli kirungi kyotuukako tolaba nga owulira ddala ddala nga ki Allah yakisiza ku muntu oyo kati ate watya Allah nannyini buli kirungi kyonna yateekawo ku nsi Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atuggyeyo wansi eyo gye twasooka okubeera tubadde bantu ba wansi nnyo mu magezi nga tuli ba wansi mu mibiri nga tuli ba wansi mu kutegeera nga tuli ba wansi mu bigendererwa nga tuli ba wansi mu birowoozo Seera bila kiseera we nawangalira mu nsi twabanga n'omusajja ku kitundu ku kyalo kwe twawangaliranga kwe tuzaalibwa ng'omusajja oyo mumanyifu nnyo lubega mumanyifu nnyo mu kusiika amandaazi n'ekabalagala ne buli twayitanga ewuwe tuva ku ssomero twayitanga ewuwe nga ky'owulira kawooka paani na mandaazi Ne bwabanga tonnatuuka ng'okyali waleeri ogenda okuwulira akawoka paani n'amandaazi. Twatambula nga tunula mu luguudo tuli bato, bwongo buto, bigendererwa bito, amagezi mato. Twatambula tutunulanga ebbali n'ebbali oba oliawo ne tulonda ssente. Nze nabanga n'ekintu mu mutima nga nti Allah n'ampani nnondo omutwalo. Nziruka buddusi ewa lubega ne ngula ekisero ky'amandaazi. Oba ekisero kyakabalagala lengera we nali ebigendererwa byange bwe byali bikoma mu kiseera ekyo simanyiyo kizibu kyonna ku nsi okuggyako gaana entula ku kiseero ky'amandaazi so nga nabanga sobola gali agasukka asatu naye ng'omutima guŋŋamba ne nnonda omutwalo nziruka budduse wa lubega ne ngula ekiseero ky'amandaazi ne ngatuulako ensi mu kiseera ekyo yali ekoma awo mu bwongo bwange omutwalo nno gwe njogerako mu kiseera ekyo tuli mu primary ya wansi mu myaka gya 89-90 mu biseera ebyo ng'omutwalo gugula eggaali empya eggaali ya laale empya omutwalo gumu nga gugula eggaali okwatanga nnusu 10 n'ogenda n'ogulako ekikajjo kya 10 nga kibeera kwota y'empango baabitemaatemanga kwota y'empango y'ekikajjo 10 ng'omutwalo gugula eggaali era mu kiseera ekyo ng'omuntu agirina eggaali eya laale zaabanga laale phonics zezayingira mu kiseera ekyo wailla okuva emabega waali ezaali ziriyo roadmaster hero nakine ne avoni ezo zaaliyo naye mu kiseera ekyo ezajja ensi n'ekwata ku mutwe Allahu musta'an abaafiira mu kiseera ekyo bamanyi ekyobugagga kye baaleka ku nsi kye bamanyi muntu aline gari yarare mulabe nsubwe gomaza muntu aline gari yarare abavubukanga bakolerere tu bakuba matafali ne bakola bino ne bakola biri nga kikyayagala aguleko naye ku gari yarare oba Phoenix nge muri kwiri ku mutwe awo nge nsubwe koma twayingira mu 9 mwesatu 9 mwena awo ne watandika okujja bubajaji bummeti bubajaji bummeti bumujukira obulungi abafiira mu kiseera ekyo tebamanyiiyo kya bugagga tebamanyiiyo kya bbeeyi mulyango gufaanaganako bwe gutyo okugyako obuntu obummeeti olwaleero okatambulirako nga kakwasa n'ensonyi olwaleero eggaali yalaale kintu si nsonga mu bwongo bwa muntu ne ashahid min dhalik kyenjagadde mu ebyonna kwe kubeera nti obwongo bwaffe gye bwabeeranga kibbo ky'amandaazi nga mutambula mu luguudo muyita twabeeranga kaimaadha ye katale ku supa Masaka kibinja ne tuve tutandika okulonda ensigo z'ebikajjo ne tumenya n'okwatayo nga 5 n'ozinga mu lugoyi n'otambula obaka emwemu ku nsinga olinga aliko wekka ng'olinga aliko tebikwatako baaliwa kutunuulidde oba tewali akutunuulidde emyaka emito eyo Allah gyatujja ng'obwongo bukomaawo bufaayo ku bintu bibiri kwebaka nakulya Allah n'akuggyayo n'agenda ng'akusitula si gye twalangaeyo bannange mu kuvuga ebidangani mu kubuuka sonko mu kkuba dduulu ebyewuubo okwekuba ebiwuna bitwabeerangako ebyo fenna eyo gye twayita Allah atujjeeyo olwaleero fenna n'atuwa amagezi ono nayingira akatale n'atandika okusuubula paani bamuyisaawo nga alina sente mu nsawo ensawo ng'ekubyeko ensimbi wa paani n'ayitawo n'atamufaako w'ebinyeebwa n'ayitawo n'amwegayirira bulaza nkuweeko bulaza ndeeteyo ow'enseene n'ayitawo n'atamufaako ow'enswa n'ayitawo n'atamufaako w'ebikajjo n'ayitawo n'atamufaako w'amenvu n'ayitawo n'atamufaako waabyo n'ayitawo n'atamufaako lwaki obwongo Allah yabusitula wallahi toyina gw'oyinza kubuuza nti mulaba mutya abalongo bwe basitula obwongo obwo naga tibalongo ani akkuziza ani yakutonda ani yakuggyayo wansi Allah subhanahu wataala lwakiri kiko kisa abalongo ebigali bikolayo ki wansi wa bitanda bwobanga oli mativu nti Allah subhanahu wataala yakuggyayo wansi bwobanga oli mativu nti Allah subhanahu wataala yakuggyayo wansi ye yakuggya ku bwongo obutatunula okuggyako nga bulaba paani obutatunula okuggyako nga bulaba bagiya obutatunula okuggyako nga bulaba esumbuusa n'akuggyayo wansi ku bigendererwa ebya wansi n'obwongo bwa wansi najja ng'akuzimba n'akuzimba omubiri n'akuzimba obwongo n'akuzimba entegeera n'otuuka olwaleero n'osigala nga obwongo tebunnaddayo kutegeera nti Allahu subhanahu wataala yeeka gwe ntekeddwa okubeerako siina kusaba mayinja siina kusaba alubaale sirina kusaba ki tonnadda eri Allah kumwebaza ekyengeri ekyokka kyakuwadde okuggyayo wansi eyo n'akutuusa eno gy'oli buli kyonna ky'olaba ku mwanawo olwaleero manya nti wakiri bw'otyo ng'oyavulaawo okaaba ne bakusitula n'okaaba ne bakuteeka wansi n'okaaba ne bakuyonsa n'okaaba n'ogera bw'oti n'okaaba otunuulira omwana akaaba buli kino n'akaaba n'akaaba n'akaana kati kiki kuyagala ki nkuwadde kino osigadde okaaba nkuwadde kino osigadde okaaba wahakadha teri n'omukufu okujjako eyo embeera bw'atyo eyo gye yali abange ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala yatuggyeeyo wansi n'atuteekako assamaa walbasara walafida laallana nashkura n'ateekako amaaso n'amatu n'okutegeera tusobole okumwebaza tusobole okubeera nga tumwebaza Allahu subhanahu wataala eyo wansi Allahu allazi khalaqakum min dha'fi Allah batu bagamba Allah yatonda nga tujja mu bunyoomo ofeyo wansi thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa oluvannyuma tuwa amaanyi thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba oluvannyuma tuwa amaanyi ati ne tukulale tukaddiwa n'atuzza mu buto ne tuddayo amagezi gaddayo wansi ne tufuuka abakadde nagati yakhuluqu ma yasha Allah atonda nga bw'ayagadde wa huwa al-alimul qadir idhan essaawa gye tulimu olwaleero yakwebaza Allah tabaraka wataala nga n'okwebaza Allah okusinga ddala okubeera okunene okuba nti yakutona n'akuteekawo ku nsi n'akuwa amagezi nokura notuke yomumbera jolimo kwekubera nga tubera bagonvu ila Allah subhanahu wa ta'ala nga nobugonvu obusokera ddala Allah bwayagala bwakumwawula nomutongoleza ibada teri kisinzibwa okujja ko yeyekka mu butofu buli kyonna ekitali ekisinzibwa mu bukyamu ekyo kyekisooka ddala Allah kyakwagala oluvannyuma Allah akwagala mu obugonvu osaali ya ahi osiibe owe zaka woweramu abayina abayina niswabu yokuwa zaka ugende Makka bubeera olimu abayina obusobozi obugendayo wahakadha Allah subhanahu atwagala mu bugonvu eyo gyatujje so si kubeera nti kati wetuli olwali tokyalinanjawulo tokyalinanjawulo Allah yakujja eri oli kawala kato bwotyo notandika ogenda oyo oli munasale tofaayo bw'oyambala tofaayo bw'ofaanana obubunyuma ffe twawangalirangamu Allah natujjayo natuwa ku magezi noyingira notandika okuvubukayo no primary waggulu oba mu secondary eri wansi wasooka bwotyo notandika okutambula obwongo ne bukulimba bingi 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 otambula weetega otambula wenyolo otandumbula osindika ekifuba maaso otambula okola otya bwotyo weetega weenuunanuuna weekola otya Allah yinakujjayo n'okula n'otuuka n'ovubukira ddala abasajja ne bajja ne bakuwasa n'okula ozadde omwana ya subhanallah olwaleero n'okutuusa olwaleero okyatambula nga weetegaatega n'okutuusa olwaleero okyatambula okyayogera nga weenuunanuuna n'okutuusa olwaleero okyabandaaza ekifuba n'okutuusa olwaleero Allah tonnawulira nti ddala mbutuufu otuusa okwebikka sigamba tannakutukako teyebikka nedda naye kale gwe bw'obanga olina ebyakubuzaabuza eri wansi n'okakanyala n'okutuusa olwaleero myaka asatu asatu mu etaano ana tonneebikka okyagala bakulabe bakwetegereze kubiratira ku myaka kumi n'ena kumi n'esatu obwongwe bwatandika okuwuliza nti kati ndi muwala nno nekibaita okubeera omuwala kyekino notandika awo nokyankala naawo notambula mugundi emyaka nogitamu noyingirayo ngoli ovaako n'ensasi wahakaa nowali tonakakkana kumanya nti la omutonzi wange kyekyayagala kuba kati safaari esembedde ngende ewe essaawa yonna ti omutonzi wakwagala webikkirire olina n'omwami era okyayagala otambule nga bakulaba toli mwetefutefu kubika ku nviiri ezo wallahi mbagamba bannyinaze ab'ebitiibwa nti abantu abalina enviiri ezoteekamu ogumaga obwanana bw'ensimbi abazirina zo nga bwezo bwe ziri oredi nga zifaanana bwe zityo bazibisse okoma okkuba eriiso ku mwana omuwala ku nviiri z'omwana omuwala mu buwarabu wano ng'alina emyaka mwenda oba munaana gwe bakyereyo abazadde be balimu omuzannyo zannyo kumi kumi na gumu beebo abalimu oluzannyo zannyo abavumirirwa ku kitundu nti balina abaana boonoonya abaana bwamanya olubikka naye nga nviiri ki ze babikka ya ahi wallahi nga nviiri ki ze babikka obwana buto butambula ng'enviiri zimukuba ayina ku mugongo wansi kabina zimukuba nzirugavu kamala okumazima saamasa zonna azibisa ali muli atambula ii bannange atulimba wallahi tulimba enviiri zaffe ez'abafirika size enviiri zetwali betukakanyala nazo bannange mutetujja kuzibikka wallahi tujja yaumal qiyama nga bali ab'oluviiri luli batusinga oluviiri ku duniya aye tujja yaumal qiyama era nga bebakabaka era nga teffe banyoomoofu mulimba nammwe bannange tukyuseemu tusanirira enviiri nga fena tulumyamanye tulinga ebasalake obulago kawiki nkwafu enviiri zeekutte simemanye osala olinganga ali muzikuulamu obukuuzi si nnungi nnyo bannange enviiri zaffe abafirika si nnungi nnyo kala yaffe fe abataagala kwebikkira si yeesinga obulungi wallahi zino facts and realities zetekeddwa okuteekako ebirowoozo omugezi omu mbamanyi yagamba nti idha ra'aita arrajula kad naafasaka fi dduniya fanaafisuhu fi l akhira bw'olabanga omuntu ng'akuyiseeko mu butuufu ng'akulese mu mbeera y'edduniya naawe mukole kawunta ataaka omuyiteko ku akhira naye abawangaale mu mawanga gano bamanyi abantu baamu abawangaaliddeko mu jazira abawangaaliddeko mu mawanga ag'enjawulo mulaba abantu bebufaanana
wallahi bwe buba bulungi abalungi 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 bwe boogerako nti bafukako amazzi ne bakakola ntya ne baganywa bayiwako amazzi ne baganywa abafaanako bwe bati bwe bakubyeko ne wallahi bonna beebikkiridde beebikkiridde basiraamu bali ku busiraamu otegeera otya nti balungi basufu abo abeebikkiridde batunuulira abato batannabikka olaba obulungi obusufu obaliko naye ate ffe nsonga ki bannange nsonga ki tuvuganye abantu abo tugenda bavuganya tutyo tukole emirimu emirungi sobe allah tudde eri allahu subhana wataala kale waakiri bajjenga banene mu maaso ga allah nga naffe tuli banene naye batuyiteyo ku duniya batuyiteko ne ku akhira awe bato bali mukusinza allah bali mukusaba allah bamwegayirira nendabika yaabwe efaananako bwetyo gwoli ku bigwa oli ku lusozi owoowoola oli ku bigwa oli mu kufukamirira kabbo akalimu enjala za kamunye oli kuyirizi embeera eno nekuŋŋaanideko ey'obunyoomoofu ate naakira tebikwatako ojje ate ng'oli mu mbeera esingaddala okubeera embi nedda nsobi tulina kuvuganya abantu abo tugondere allah subhana wataala bajje batwekange nti mubutuufu naffe twategera allahu subhanahu netummanya netumwagala allah bwe yali atukubagiza akubagiza omuntu yenna alina obukendeevu mu duniya muno yagamba nti inna akiramakum inda allahi atqakum mazima abasinga enkizo n'ekitibwa mu maaso ga allah yabasinga okutya allah oyo alijja mu maaso ga allah nga yabasinza okutya allah yagenda okusinga enkizo mu maaso ga allahu subhanahu wataala yagenda okusinga enkizo mu maaso ga allah eyo nno aya eweweza buli mutima gwa muddu oba bwavu oba butasoma oba kufugibwa oba kiki agwe kwata saidi egenda okusitula mu maaso ga allah wano ku duniya wekanga bwekanza ebyengera ogenda okulaba oli awo myaka ena egiri ogiriotunula eno ekisajja kikutambulirako otunuli eno ekisajja kikutambulirako obutandikaobuzi kiki bano banjagazaki ti tyanti munnange oli fast son wa fast daughter byebiki ebyo nti ati taata oyo president byebiki ebyo nti taata oyo president ogenda okwetegereza ng'oli mutabani wa mukulembeze wa ggwanga oli muwala wa mukulembeze wa ggwanga tokirinaako choice tokirinaako se tokirinaako busobozi aa ebyedduniya allah abikuwa nga bwayagala si bye bikolerera nnyo aa gindugira gguuti ng'oli mulungi ng'abantu bagamba tigundi mulungi ng'oli muwala ayogerwako ng'oli muvubuka ayogerwako okirinako se tokirinaako se allah bwati bwe yakikola naye munnange ebyakhira si bwe bityo aa byebyedduniya bwe bityo obulungi bwekanga bwekanzite oli bulungi kyate simanya nyinaki kakati omugezi ekyengeri ekyo ng'akyebaliza allah wakadhalika n'omwavu bwatyo agendukira bwati ng'ewaka ewaabwe ng'afulubuka mukasiisira taata wafulubuka mukasiisira maama wafulubuka mukasiisira ng'engoye njerifu nga balya bwe batyo buli kimu ekityo agenda nti tyotyunuye kitawo munnange onuyi maama wo onuyi taata wo onuyi maama wo tokirinaako se tokirinaako choice tokirinaako kuteesa allah bwatyo bwe yayagala naye munnange akhira si bwetyo bwefaanana nedda akhira abantu balya ku mirimu gyabwe omuntu asinga obulungi mu maaso ga allah ye muntu yasinga okwenyiikirako omuntu asinga obubi mu maaso ga allah ye muntu yasinga okweragajjalira akhira mirimu ku buli kimu kyonna ku kuyingirijjana ku ndabika ku sefute ku mirembe ku buli kimu kyonna muntu yaditamininga ekintu ekyo engeri gye yeeyisaamu n'amateeka ga allahu subhanahu wataala ku dduniya tulaba allah bweyali nabbi saa bwe yalagira ku basajja bagenda kusooka okuyingira ejjana yagamba ti 70,000 bagenda kuba emitwalo musanvu n'agamba ti la yadkhulu awal zumura tadkhulu ljanna 70,000 yagamba ti tadiu wujuhuhum idaata alqamari lailata albadir ebyenyi byabwe abantu abagenda kusooka okuyingira ejjana mu basajja n'abakyala abagenda kusooka okuyingira ejjana dufu egenda okusookera ddala okuyingira ejjana bagenda kuba emitwalo musanvu nabbi agati mutamasikuuna akhidhun ba'duhum ba'da akhidhun ba'duhum ba'da bonnanga beekutte mukono la yadkhulu awaluhum hatta yadkhula akhiruhum tewali ayagala kusooka aa bonna baagala bajingire omulundi gumu buli omu beekutte mu ngalo nabbi agati tadiu wujuhuhum idha'atal qamari laylatul badr ebyenyinga byako okufa ngabola bo mwezo omujjufu bwegufaanana waggulu awo oba alibeera mu gurupu eyo oba yali muddugavu kagongolo ku nsi bwatu bagenda okufaanana oba yali afaanana bwatu bagenda okufaanana lwaki yanyiikira emirimu gye negimuteeka mu kategori eyo inna akiramakum indallahi atqakum Allah naagati yauma tabiyaddu wujuhu wataswaddu wujuhu omweru omulungi omusufu yakafuwalira Allah agenda kubeera muddugavu kagongolo ng'alabika bubi nnyo si buno obuddugavu bw'oku dduniya buli obuddugavu bwa adhaabu Allah yagamba ti wanahshuru lmujirimiina yaumaidhin zuruqa Allah agenda kubaita bakiwajinga babbulu ng'obuddugavu bwe bulimu akabbulu olw'obusufu bw'obubi n'okulabika obubi waki beeragajjalira tofaanana ngaabo barakallahu feeki naam n'olwekyo owekitiibwa omukkiriza tukyali ku nnaku zaffe ekkumi esooka mu mwezi ogwa Dhulhajj nga tulaba kugamu ku masaairi amakulu ge twetaaga okutegeera ku nsonga eno olunaku lw'eggulo barakallahu feekum twalabye ku masala agakwatagana ku sala ne tulaba maatha bingi ebikwatagana ku kusala nga bwe nabi kunnyonnyodde olunaku lw'eggulo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala naam olwaleero tulaba ensolo ng'omuntu agikutte agenda kugisalira ddala kati biri byonna bye twalabye etoludde awo kaakati agenda kutandika okusala ensolo eyo asala atya okusookera ddala kimanye nti nno mu ebyo ebiri sunna omuntu ng'asala ensolo kwe kukwata ensolo n'agitunuza mu kibula kiri sunna tekiri waajibu kiri sunna kiri sunna tekiri waajibu ye kawulu ya jumhur مرسالة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جبيت مناسك الحج مسألة قد نغتكم ناغز يبرون جنيو إلان يلي قول يا عبد الله بن عمر الصحابي ويكتيب نحريف جابر بن عبد الله نأثر يا ماذا محمد بن سيرين ناب الله مبارونغ وفو أباتك الإنبراء إلي قول يا جمهور وكبه إلان كيري السنة وككواتا إنسلون وجتنزم قبلة بوباء وغيندو كجسالة تقامي تكيري السنة ya qawli ya jumhur walo khilaf ntono madha imamu madha alwadi'i ni imamu shawkani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bakhalafa insongeyo na yinga qawli ya amatu alulama bal la yakadu yudhkar fi thalika khilafan boboso mebitabo ujula nabuta singa na makhilafu yao manyuku insonga eyo ntino chiri sunna wallahu ta'ala ala wa alam noichi boboso ali insoro ngochilina kobo sobo zinga toka rubiri zidwa jitunuze mukibla kiri sunna okubeeranga okikola ekyo obwokyo eyo nno ye kawulu ya jumhuru lulama kye kigambo kya jumhuru al ulama wallahu taala ala wa alam bwemala ogitunuza mukibula kakasa nti nno ekiso kyogenda okukozesa kyogenda okukozesa kiso kyogi bulungi nga nabi saa sallama bwe yagamba nti inna allaha kataba al ihsan ala kulli shayin كتب الإحسان على كل شيء إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة مزيم الله يوانديك وبيالاليك وكيسو برونج كبليشين بيشوننا ناقا بمبانغا متامتانغا برونج بمبانغا مبانغا بمبانغا برونج ناقا وليحد أحدكم شفرته وليرحي ذبيحته وليرحي ذبيحته بوبانغو سلا madha falyuhidda ahadukum shafuratahu kakasa nti omaatha owagadde bulungi nnyo ekisookyo kyogi bulungi waliyurihi dhabihatahu tunyweza nsolo kugifiirako bw'oba osobodde ng'olina obusobozi bwebanga maatha omaze okugisaana ogiraba nti enafuye bulungi gite esobole okubeera ng'esamba efune raha gyekoma okusamba omusaayi gyekoma okufuluma wabweru gyekoma okusamba omusaayi gyegukoma okubeera nga gufuluma wabweru era abantu mu mawanga ag'enjawulo agatabaka sunna eyo babeera basala embuzi ng'ezo bazisalira mu bifo biringanga bukuubo bukuubo olumala okusala bwati olugikumala ogisala bwati n'agikutula bulungi emisuwa nga bagikasuka mu kakuubo ako kabeera nnaro eba tekyasobola kusambagala ebukebuke egende wala nedda ebuukirabuukira awo kawuka nini esobola okusamba obulungi ennyo omusai nekusobola okufuluma obulungi basalayo bakasukaawo basalayo bakasukaawo basalayo bakasukaawo nebeera nga zibuukabuuka bulungi amakulu zisobola bulungi okusamba obulungi nga twali kyenywezeza Umusayi gusoboro kufuruma botaji bojinywe zenyo nebulwa mwaka samba konna umusayi gusigala munda oba gufuruma nete gufuruma bulungi kubera ngo gwao
tayib ila yensonga lwaki ngabe tugenda okulaba mu nsala nti nno ebobo sala nokutula emisuwa gya wano mbulago ayeto kutulira ko ddala mutwe mulundi gumu nedda banga bokutula ko mutwe mulundi gumu kijangwiro kutuka mangu ne gwa ne imilla okusamba atebo okutula okutuza emisuwa noleka egumba line ddene nga likyaliko line ebyensingo nga likyaliko nenge ngo emisuwa gikutudde bulungi esigala etwala akabanga nga ekyasamba 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 yensonga lwaki ba ulama bagaana omuntu okubeera nga bwasala akutulako omutwe omulundi gumu ekisinga obulungi kubeera nga bwosala obaako akantu kwolekako nesobola okubeera nga esigalako akasamba esigalamu akasamba jekumukuba nti wakyaliwo ekintu ekikyakutte n'omutwe erwawo ng'ekyalinamu akasamba wabarakallahu fikum nolwekyo ekyo nakyo tukyegendereze tubeere nga tukikola tekitegeeza nti nakutuliddeko ddala tyobeere ensolo gyasaze yagisaze mbu yeifuusi ya haramu oba nti nkaafu oba kinedda wabula tukulaga ekisinga obulungi ku nsonga eno nga baulama ba umma bwe baluŋŋamya obulungi ensonga zino wajazaakumullahu khaira tayib ekisolo kyaffe tumaze okiraba nti kiwagavu bulungi akiwagadde bulungi kikyakola agenda kusala agamba nti bisimillah bwakoma awo n'asala nga kusala udhuhiya oba kusala madha hadi bali baganda bafe bali e makka n'atagamba nti allahu akbar n'akoma ku kigambo bisimillah kyokka okusala kwe kutuufu kubanga ekyo kiri wajibu naye bw'aba asale ebintu ebyo ebiri udhuhiya oba bali baganda bafe bali e makka kiri sunna okwongerako nti allahu akbar n'agamba atya bisimillah allahu akbar nasala ekiri ku bintu ebyo ebibiri kubanga obujulizi mu kusala bwagirako ebyo ebibiri nti agattako nti akigambo allahu akbar ngaokukigattako kiri sunna bw'aba takigasseeko ensolo yentuufu amma okusala ebintu bino byonna ebisigadde tugambye ensolo yakulya waka bagenyi bikyo nefaanako bwe bityo ebyo togattako kigambo allahu akbar obujulizi bwakyo tebuliiwo wano nno nga nyimiriddeko wano katono tulina endwadde nti nno ensonga ejja nensomesebwanga olwo abantu abadde obanga abantu abasinga obungi badde bagikola bulala abantu bangi balowooza nti ekigambo ekyo kigattako ne bwekubaosala ya waka bisimillah allahu akbar bwe bwokiwulya n'omanya nti si kituufu tekigattibwako kiri kiri wali omuntu ensonga eyagitegedde leero ate n'atandika okujerega abantu abatalinagitegeera kubanga yagitegedde eggulo kati ye okwosenkeera n'alaba n'abatalinagitegeera n'abalabanga n'abajerega n'abakakkanya n'alowooza nedda ya ahi manya nti naawe eggulo waba togimanyi ogitegedde ye olabye omuntu akyakikola naamu mububuulirire kubuga nti owange nti atwawulya bwetu ne bwetu ne bwetu ti ayinza mwana tuno obutakikkirizaawo lwaki ayinza okubanga omusomesa gw'omugambye mubwongo bwe tamuyingira nga nti baseeka bagera toga nti yalaba oli mwononefu oli mukafiri olijeri nedde bifaanako bwe bityo la ki kye tukola ensonga yonna ebadde bwetegeerekese nga bulijjo si bwetyo bwekolebwa tugituusa mpola mpola lwaki n'agikusomeseza asobola okugikusomesa olwaliro wallahi nga yagisomye eggulo nga yagisomye eggulo bw'aba nga agikusomeseza nga oluusi yagisomye eggulo kakati ate gwasomeseza naye mu ngeri y'emu talina nnyo njawulo naye wahakaza wahakaza n'olwekyo tubeere abantu abeesaasiragana nga twesomesa tubeere abeeyisa obulungi nga tweyigiriza tubeere nga tetulina mbeera yonna eyagala kwoleka nti ffe tulina kye tumanye nnyo bwe temina kye mumanyi yigiriza abantu ekintu kyonna ky'obeera oyize nga toliimu mbeera yonna ebajerega wadde okubeewanikirako kyekijjuza empeera zo mu ibaada gy'oba okoze ey'okusomesa wabarakallahu fikum tugambye nti bw'oba osala udhuhiya kiri sunna okugattako nti allahu akbar obanga osala ensolo yo e makka kiri sunna okugattako nti allahu akbar ku nsolo zonna esigadde ezawaka ez'okulya togattako kigambo allahu akbar tekiri sunna kubanga obujulizi bwajja ku ekyo wallahu alamu abaffe singa omuntu yeerabira basimala basimala kiki omuntu ayinza okubuuza waliwo kye bayita al basimala waliwo kye bayita attasmiya kye bayita attasmiya kwegamba nti bisimillah n'okomaawo ate kye bayita al basimala kwegamba nti bisimillahi rrahmani rrahim
basmala ebera ku bintu bibiri. Ebera ku kintu ngo okiwandiika, ogenda kuwandika kiwandiko oba kitabo bachi, otandika ne basmala. Obanga ogenda kusoma noga bismillahir rahmanir rahim. Eminime egisigadde ogenda kutuula, ogenda kuyigira toyi oga bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Bismillah. Bismillah majriha wa mursaha. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Nosala insoro. Tusali insoro noga bismillahir rahmanir rahim. Nedda bismillahir rahmanir rahim. Nedda. Wachi kuminimo jonne egisigadde tukole ko kibaita at-tasmiya. Naye al-basmala ekoiswa mu kuwandika ne mu kusoma ensonga ne kitujaule bulungi barakallahu fikum tujiteeka mifo chayo kakati muganda wangu wechitibwa kibaita at-tasmiya kakwa kulizo omuntu bwa atasoma madha baswe gundi tasmiya bwatagama bismillah bwatogera linya lya Allah ku nsoro ensole yili haram okujilia bwachi Allah yagama tu wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi temulyanga ekintu kyonna ekitasomeddwa ko linnya lya Allah Allah kituganye wa innahu lafisq tokinza kubera nguli ekintu ekyo nabi sasa na tugamba muhadithi muttafaqun alayhi ma anhara ad-dam ma anhara ad-dam wa dhukira ismullahi alayhi fakulu ekintu kyonna ekibakisaze nikisalibwa bulunya kikutula ki emisuwa musaine gufuruma na yenga chogeddwa kelinya lya Allah bismillah fakulu mulye kitegeza ki bwe kibeeta chogeddwa kelinya lya Allah tchiribwa wanono tugenda kulaba batugenda kulaba ku nsoro eziyigibwa n'engiri ekigambo kino hadithe eno ye kitambulira koma an haraddam wa dhikra smullahi alayhi fakulu insha Allah taala mudurus ezidda koma sawo chenja gadde ntino ensolo yonna etayogeddwa kelinya lya Allah tchiribwa nga aya bojude berikiria ni hadithi bojude likiria ero bojulizi kwecho bunji mu Qur'ani mukka je kusingana mbu itilivu nyonga tunagya na musunna na ye singo mu tiera bila yera bidde muslimu agezo kujukira wallahi nga yera bidde amma omuntu aina muwasu wasabusa sijukira bunji sibe aa ojo tetutwala kiche ekikolo kuyenti yasomye kasaba muwasu wasu ekikolo kuyenti yasomye na ye waliwo omuntu ayinza okwerabirira ddala mu butuufu n'akasirira nti neerabidde saasome sagad bismillah bawula baina khilafu nnene ku masala gano abaffe ensolo eyo eriibwa oba teriibwa yeerabidde oga bismillah Allah gati wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi okwanukula era nga kyekigambo ekituufu wallahu ta'ala alam kyekigambo kya jumuho majority yabamanyi kyekigambo ki kwe kubeera nti attasmiya sharutun lakinnahu yasqut binisyan okwogera basumala ku nsolo kakwa kulizo naye akakwa kulizaako kavaawo n'okwerabira singa omusiraamu aba yeerabidde naasala ensolo eyo eriibwa kyekigambo kya jumuho kyekigambo kya jumuhuru al ulama ensole eyo eriibwa wallahu ta'ala ala wa alam kakwakkulizo naye kavaawo n'okwerabira bujulizi ki omumatal adilla rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ayi allah tutuboneza bwe twerabidde baka tugudde mu nsobi inna allah tajawaza lana ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi allah yasonyiwa umma yange khata mistake sobe talingendelele nachi wa nisyan n'okwerabira wa mastukrihu naye kintu kiba kitukakiddwa nibifana ko byebitu nolo cho barakallahu feekum echi kigambo ekituufu ntino okwogera basmala oba tasmiya eyo gamba bismillah kakwa kulizo ne singo omuntu akera bila ensole eyo eliibwa kirimu khilafu sheikhul islam Taimiya araba kirala era mbaba abale bichigambo cha sheikhul islam Taimiya abale ensole teriibwa mwe muli sheikh muhammad ibn salih al uthaymin rahimahullah nenga che kigambo ekigambo ekituufu che kigambo cha majority ya ulama ndika kwa kulizo ne akwakuliza ako kavao n'okwerabira olwa adilla ezo zoolabye wallahu ta'ala ala wa alam tayib era mu ngeri yemu madha omuntu waabanga alina ekisalibwa nga kisukka mu kimu olina ekisalibwa ekisukka mu kimu mathalo oyina embuzi bbiri z'ogenda okusala oyina embuzi nnya kikakata ku buli mbuzi okugisomerako ماذا بسم الله بريمبوز تغاما الناس ومد كويري يلي بسم الله جنة ليس يبني بيوننا بريمبوز بريمكوك بريمكوك إرابو وغيند اللي نوتاك سميراكو يتينتو جتتشيريبوا رواتينتي عزي ناس ومد كويري من يبنا بيوننا ندى منناك بريمبوز وينو جسميراكو ina moyo gwayo kujifurumamu buli mbuzi buli nte buli nkoko ekirala tasmiye eno ekolebwa mu kiseera kye nyini nyini ekyokusala mu kiseera kye nyini nyini ekyokusala so singa wayise ekiseera oyo badogi zaawo madhalo badolesa akaso bali eri bakyajego bano ka bismillah mbwe ye bismillah jo jisalide ko ne bagoba mujikutte tunatlo jikwata ne bagoba ne badde abange muangwezi tasumida bismillah ne baduka mpaka nibajetu kunyo wedda shika tano nokwata no sala nedda tasmiya ekoli ba mukiseera kyennyini bamazo jireta ojigalamiza no lokwa bismillah no lyoka osala era ensonge dala barakallahu fikum jituiga uwano waluwe nsobi ekolibwa abantu abasala ensolo zino akunganya embuzi nga ttaano zona zitekaawo n'abakemu n'agisala zibizo nanga sunde bweziti ekyo nno munnange si kirungi ebisolo ebitegeera era bw'oba obyegendereza kibeeraawo kyonnanga kikankana ng'omwoyo gwakiwedde mudda olw'obusufu bw'okutya ngeera ginaayo bwesalibwa nedda muzikweki mujja yembwe mugisala nemuleeta endaani mugisala nemujja endaani mugisala waakaga buli nsonga yonna gy'osobola okukola okulongooseza ensolo eyo okubeera ntefiira mu bulumi gikole ensonga lwaki nabbi yatulagidde akaso tukawagale bulungi oleke kubeera kuli osala bannange kwata akaso dukaduka kujinja yongera oiseeko nodduka ne bayisaayisaako leeta kuku olinanga asayisa ekibaawo nedda munnange ensolo eyo olina okubeera nga olina akasonga kwogi bulungi n'osala mu nsala ennyangu ddala dakika maze okikutula bulungi obulago ng'omaze okukikutula obulungi emisuwa tugambye emisuwa nga n'emisuwa egiteekeddwa okukutuka emisuwa egikutulibwa giri ena ebiri gye egy'omusaayi giyitibwa al wadajan gya musaayi egyo nno gyombi egiteekeddwa okukutuka kati waliwo emirala ebiri ogumu guyitibwa almari ogwo gwegufulumya empewo gwegukola kukussa ku buriithinga guviira ddala eri mawugwe ate waliwo omula guyitibwa alhulqum ogwo gwegutwala maatha mu lubuto gweguyitamu emmere kati egyena ekiri akimalu kakasa nti gyonna ogisaze bulungi ogikutudde sala bulungi ensolo ogiyiseeko ekiso mu buli musali saidi zonna okujjako eno ku mugongo eno maatha enkoto ne wano mu maaso nonnoka kasente emisolo gyonna egyawo ena ogikutudde bwabaawo oguba gutakutuse kale gubeere kugimu ku gina ebiri wabula faayo gyonna ogikutule kyekiri akmal naye singa wabaawo mistake oguba gutakutuse gubeere nga gwe guno maatha ogumu ku gina ebiri emma ogw'empewo oba ogw'emmere naye giri ebiri egitufulumya omusaayi giteekeddwa okubeera nga gyo gikutuddwa bulungi abakinjagira ddala ensonga eno bagimanye bulungi emisuwa egifulumya omusaayi lwaki kubanga ekigendererwa ekikulu ku kusala kubeera nti omusaayi gufuluma nabbi yagamba nti ma anhara ddam wa dhukira smullahi alaihi fakulu ma anhara ddam musaayi kufuluma kyekikulu gufuluma naki nakutula misuwa egyo okkirizibwa okusala eno wasooka obulago gye busookera eno wansi wakati mu bulago neeno waggulu ku bulago gye bukoma waggulu yonna eno okkirizibwa okusalirayo waliwo abalowooza nti nno bw'osalira eno wansi kumpi n'ekifuba nti oli ensolo ebeera nga mayita nedda munnange okkirizibwa okusalibwa eno wansi okusalira wakati n'okusalira waggulu wabula kyekisingako obulungi kwe kusalira ddala wano obulago bwe bukoma waggulu okulinanda ddala omutwe lwaki kubanga bawulaba bagamba nti emisuwa gy'amaatha amagumba gaawo gabeera manafu okusinga bwe gabeera eno wansi n'olwekyo we wasinga obwangu n'olwekyo woosalira wajazakumullahu khaira ensonga ziwerako insha allahu taala zetukyalaba ku nsonga ekwatagana n'okusala engeri gye tugabanyamu ennyama atuwaani abaffe omukinja gyaweebwako oba taweebwako n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo bye tugenda okulaba mu duruusu ezijja mu maaso waffaqa allahu aljamia lima yuhibuhu wa yarda
والحمد لله رب العالمين.